lo le stizi ba ntlhabela kona ka no hopela mfano mongwe tsela a tsabeana a ke re itse re mfana ke mfana ona gra mfana e re tla moroba tsa boy before the covid yana ke tsela tsa re ke tennetse le my baby ka dino cam check kula box ne re le kona a shun fanu no tlhalla o tlhapela snacks a no tlhatsetsa skipa sa ka sa diesel e ke tla gafa yong
Onsela ga spray onsela Sao te shi wele mi alaba uchinga ba yona ashi Se kare ka bako we 99 Gira sona saka skip Kerel makoe we na u plastik Bafana bao hash aki bau 3C's Aki bau 3C's Eta chiga ga speed Eta chiga ga speed Posanya ka ruti Posanya ka ruti
No uri ki hupule DC Mfana ane ki mochera Ne batla ka sifila yana sisi mo yana Ne seri Komura 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 Kai komura
Yes.
Actually, you got
to.
Salava.